melela, noma kungekula, sizophumelela, noma bangane ba, bekhahlela, noma bangane ba, behle bangawe, sizophumelela, 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 sizophumelela.
Se eu for melhor.